www.malawiartsupremacy.com. Art with a purpose.
Ndinaesap zokonda na zindinaesap. Uho uho uho. Ndalola Miami kondalola. Still remember mene ninkamvela. Tears of joy ninkafuna kulila. Anazandanga na kuzani mwetu lila. Shows like mani mumalimbikila. Zakazi tatu ndina kubila. Zakazi tatu ndisa kuziwa haso. Zakazi tatu ndisa alifuji. Zakazi tatu. Zakazi tatu. Silibe kantu bola saziwe antu. Zikoza kundivuta kwatu. Sungali mvese banjalatu. Banjalatu. Chakajo mwecho nangolo wa studio. After some months na yamba mveka radio. After some months na jambu laga video. Wina gotilu peti fike form follow. Sintu zinayamba kukweka. Ninamba kumbangani hati ndachuka. Azinzanga nao anajuluka. Ninamba kusinda so chita. 3 AM dinala ndilako. Afuji I humorebo. I realized something was wrong. Cause always angandi cha Miamiko. Zakazi tatu ninakubila. Zakazi tatu ndisa kuziwa haso. Zakazi tatu ndisa alifuji. Zakazi tatu. Zakazi taa. Chakaji mbozi chinapita. Fuji zitatu anambeka. Basi pazebla ninatika. Seu wakuteni ninalunjika. Lana so pretty lady coming by way. Titaya nikanda. Anali watu. Anango kwesa nsozu kutita hakana. Then she told me soon. Akalandi mwanda. Zakazi tatu. Zakazi tatu. Zakazi tatu. Zakazi tatu. Zakazi tatu.